diblomaasiyiinta reer galbeedka ee ku sugan Ukrain oo ay ku jiraan danjirayaasha Britain iyo Mareykanka ayaa ururka Amnesty International ku cambaaray warbixin u daabacay oo ku eedeeyey ciidamada Ukrain inay khatar gelinayaan dadka rayidka ah. Madaxweynaha Ukrain ayaa isaguna warbixintaasi si weyn uga soo horjeestay. Warbixin ku saabsan umuurtaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Warbixintan ayaa ku eedeysay ciidamada Ukrain inay khatar geliyaan dadka rayidka ah iyaga oo ku sugnaada goobaha dadka shacabka ahi degan yihiin. Warbixinta waxaa kale oo lagu sheegay inaanay ciidamadu ka soo dagaalamin dugsiyada wax lagu barto ee aan markaas ardaydu ku sugnayn iyo xaafadaha dadku degan yihiin, tan oo keeni karta inay ciidamada Ruushku beegsadaan oo dadka shacab ahi ku waxyeeloobaan oo hubka laysku adeegsanayo. Dadka ka biyadiiday warbixintan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta qoraalka sameeyay aanay sameyn baaritaan sax ah. Waxa kale oo ay sheegeen in mas-uuliyiinta warbixintan daabacday ay dafreen xaqiiqda dagaalka ka socda Ukrain oo ay isbarbardhigeen labada dhinac ee dagaalamaya, halka Ruushku yahay dagaal ooge Ukrainna lagu soo duulay sida lagu sheegay wakaaladda wararka Reuters. Warbixintan ayaa si weyn looga baahiyay warbaahinta Ruushka, iyadoo lagu micnaynayo in ciidamada Ruushku beegsadaan oo keliya goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Ukrain. Ururka Amnesty International ayaa ku adkaystay warbixinta ay daabaceen iyaga oo sheegay inay ciidamada Ukrain jabiyeen xeerarka u yaala shuruucda caalamiga ah, iyaga oo sheegay inay warbixinta ay daabaceen ay ku saleeyeen xaqiiq ay ku soo ururiyeen baaritaan baaxad leh oo ay sameeyeen. Ururka Amnesty ayaa sheegay inay dhaleecaynayaan duulaanka Ruushka ku qaaday Ukrain, laakiin ay iftiiminayaan marka ay Kiev ku kacdo xadgudub. Hadalladan haddaba ka soo yeeray diblomaasiyiinta reer galbeedka, gaar ahaan Britain iyo Mareykanka, saameyn ma ku yeelanayaan shaqada uu qabto ururka Amnesty International? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdixaafid, saameyn way ku yeelanaysaa sababtoo ah hay-addani oo looga bartay si dhexdhexaada oo madax bannaan in ay u gudbiso warbixinadeeda ku saabsan tacadiyadeeda loo geysa xuquuqulinsaanka, dhaawac baa ka soo gaaraya maadaama dowladaha reer galbeedka ah ay dureen. Laakiin sida ay ku adkaysatay haweeneyda madaxa u ah hay-addan Agnes Callamard, waxay sheegtay in aynan u jixinjixinin una bedeli doonin qaabkii looga bartay ay u shaqeyn jireen dhexdhexaadka. Marka ay tacadiye ka yimaadaan dhanka Ruushkana way ka warbixiyaan, marka ay dacatiye ka yimaadaan dhanka Ukrainna way ka warbixinayaan. Xaqiiqadana waxba kama bedeleysa ayay tiri. Marka hadda ka hor hay-adda Human Rights Watch report ay ka keentay Ethiopia sanado hore oo ahayd in lagu soo eedeeyey nidaamkii markaa meesha ka jiray xilligii Male Zanawi, in deeqda reer galbeedka ay siiyaan Ethiopia loo adeegsanayo siyaasado la siyaasadeeyey oo ama shucuubta ama qowmiyadaha dowladda taabacsanna la siin jiray kuwa kasoo horjeedana la gaajaysiin jiray, eedaasi marka uu safiirka yiri Ethiopia u fadhiyey Brussels uu inkiray arrinkaas oo uu yiri cisbitaallo, wadooyin iyo waxbarashaan wax ku qabanay. Hay-addii Human Rights Watch waxaa la faray in ay dib u soo ugu noqoto warbixinteedii. Haddana wixii oo kale ayaa Ukrain iyo ka socdaa muxuu ahay Ruushka arrimahoodii. Marka waa aalad aada moodo in reer galbeedka ay marba dhankii ayaga ka khuseeyo ay u isticmaalaan, dhankii kasoo horjeeda oo ku dhalishana ku cambaarayaan.
Warbixinta ka soo baxday ururka Amnesty International waxaa kale oo lagu sheegay inay ku hawlan yihiin baaritaan ku saabsan xadgudubyada shuruucda dagaalka ee Ruushku ku kacay, laakiinse bay yidhaahdeen waxaanu aaminsannahay inay muhiim tahay inaanu uga warbixino dagaalka si aan eex lahayn. In la qariyo xadgudubyada labada dhinac ee dagaalamaya ku kacaan ma noqonayso warbixin macno leh oo ku aadan xuquuqda aadanaha, ayaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay. Madaxii ururka Amnesty International ee dalka Ukrain ayaa jimcihiisa casishay kadib warbixintu markii ay soo baxday, waxaanay sheegtay inay marar badan ururku iska indha tiray cabasho ay doonaysay inay ku muujiso warbixintan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.